halinifanya bazoka. Utamulipoisha kantema. Kauli yake moja tu, mahali popote anaponiona, eti sio kunipenda tu, yani hataki kuniona mazima. Na mimi moyo wangu, nafsi roho vyote kwake vilishazima. Misili silali, macho mboni zangurani zisipomuona. Kashajua nampenda, na ndo maana moyo wangu rana na upelekesha sana. Kauli zake, kauli zake, yanayoniliza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, na tena ni mkome na namba nifute. Kauli zake, kauli zake, yanayoniliza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, na tena ni mkome na namba nifute. Shida nampenda, jamani nampenda, kashajua nampenda, huyu nampenda, ila tatizo nampenda, mie nampenda, kashajua nampenda, mie nampenda, nampenda.
Nilijitahidi kumpenda mwenzangu wala hapendeki, nilijitahidi kumtunza mwenzangu wala hatuziki. Dalili nilianza kuziona mwanzoni kwamba kisicholizi kiakiriki. Maumivu hayaishi moyoni, kila kifuta machozi hayaishi. Good night ana nagasa kumina mbili, kila faili lake kaeka namba za siri. Mtu ajabu kwa chana wala haufia, nasema kona na so lazima. Kauli zake, kauli zake, yanaoniliza maneno yake. Eki amesema siwezi kuwa wake, na tena simfai na namba nifute. Kauli zake, kauli zake, yanaoniliza maneno yake. Eki amesema siwezi kuwa wake, tena simfai na namba nifute.
Shida nampenda, jamani nampenda, kashajua nampenda, huyu nampenda, ila tatizo nampenda, mie nampenda, kashajua nampenda, mie nampenda, nampenda. Lani po kama nacheka hivi. Aga PM gang do gang, gang la ma gang gang. How am I manage a case? Manage a Johnny Kaka. Oh yeah, yeah. Tajiri pia mufaza.
Is the star Donny B? Hivi unamjua Donny wewe?
Yoga.